halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america. maanta waxay ku beegan tahay maalinta haweenka adduunka. maanta oo kale waxaa daafaha dunida lagu qabtaa munaasabada lagu xusayo maalintaas iyo weliba kuwa abaalmarino lagu siinayo haweenka dalalkooda saameynta wanaagsan ku yeeshay. mid ka mid ah munaasabadahaasi ayaa shalay lagu qabtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka. dubarka abaalmarinta la siiyeyna waxaa ku jirtay haweenay ka socotay dalka Jabuuti. warbixinta waxaa inoo diyaarisay wariyahayaga Falastiin Axmed Iimaan.
marwada koobaad ee Maraykanka Melania Trump iyo xogayaha arrimaha dibadda Maraykanka Mike Pompeo ayaa abaalmarin siiyey 10 haween ah shalay. haweenkan ayaa isugu jiray dad u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha, saraakiil boolis, qareenno, dumarka diinta iyo wariyaal sameeya baaritaanada xogaha. sidoo kale waxay wasaaradda arrimaha dibadda aqoonsatay 120 dumar ah, kuwaasoo kasoo kala jeeda 150 wadan oo dunida ah. waxaanay dumarkaasi u doodaan xuquuqda aadanaha, xuquuqda dumarka, nabadda iyo daahfurnaanta dowladaha. xoghaye Mike Pompeo oo xafladdaasi ka hadlay ayaa waxa uu yiri:
This year's recipients include an anti-terror investigator from Djibouti who has put away numerous al-Shabaab terrorists, a Bangladeshi Rohingya lawyer who fights the abuse and trafficking of the Rohingya women and girls, an investigative journalist in Montenegro exposing corruption and organized crime who has been attacked multiple times.
sanadkan dadka abaalmarinta helaya waxaa ku jirta gabar wariya ah oo xogaha baarto oo u dhalatay dalka Jabuuti oo xogo badan oo ku saabsan ururka Al-Shabaab soo bandhigtay, gabar qareen ah oo u dhalatay qowmiyadda Rohingya ee dalka Myanmar una dooda xadgudubyada iyo ka ganacsiga gabdhaha, wariye kale oo waxbaadha oo u dhalatay dalka Montenegro oo musuqmaasuqa iyo dembiyada abaabulan soo bandhigta, marar badanna la weeraray welise hawsheedii sii wadata, iyo qareen u dhalatay dalka Tanzania oo u dooda xuquuqda aadanaha iyo tan dumarka iyo ka qaybgalka dumarka ee shaqada xafiisyada, gabar iyaduna ka tirsan kaniisad ku taalla Ireland oo iskuul gabdhaha wax lagu baro ka furtay dalka Suudaanta Koonfureed, kaasi oo noqday mid weyn oo caawiya gabdhaha gacanna ka siiyey inay uga nabad galaan guurka xilliga hore. waxa kale oo ku jirta madaxa booliiska ee dalka Jordan oo loo aqoonsaday inay tahay qof caawisa dumarka xadgudubyada loo geysto sida kufsiga, iyo madaxa mid ka mid ah hay-adaha aan dowliga ahayn ee dalka Masar oo kaalmaysa dadka danyarta ah ee ku nool xaafadaha isku raranta ah, iyo weliba gabdho kale.
maalin koor maalinta loo dabaaldegayo maalinta haweenka ayaa hay-adda IRC waxay soo saartay warbixin ay ku qiimeysay wadamada dunida ugu qatarsan ee dumarka soo koraya ama da'yarta ay ku noolaadaan. warbixintan ayaa lagu saleeyey heerka guurka gabdhaha yaryar, dhalmada xilliga hore ee gabdhaha, heerka jahliga iyo waxbarasho la'aanta, rabshadaha dumarka lagula kaco iyo caruurta lagu shaqeeyo. shanta wadan ee ugu liita ee dumarka soo koraya ay ku noolaadaan ayaa lagu sheegay: Niger, Yemen, Bangladesh, South Sudan iyo Central Africa ama Afrikada Dhexe. sidoo kale munaasabadaasi waxaa hadal ka jeedisay marwada koobaad ee dalkan Melania Trump oo sheegtay in dhiiranaanta dumarka ay tahay waxa keena horumarka.
Women continue to influence the world in so many powerful ways.
gabdhaha waxay weli saameyn ku leeyihiin dunida iyagoo u jiheeya si awood badan. waxaa hadda kongareeskan Maraykanka soo galay dumarkii ugu badnaa taariikhda. shaqo la'aanta dumarka waxa ay gaartay heerkii ugu hooseysay abi. munaasabadan oo sanad walba ay qabato wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa waxay soo bilaabatay sanadkii 2007, markaasoo ay xogayaha arrimaha dibadda ahayd Gondalisa Rice waxaana la siinayay dumarka hogaamiyaasha ah ee bulshada ka dhex muuqda una qabta adeegyada kala duwan.
aad baa u mahadsantay Falastiin Axmed Iimaan oo inala socodsiinaysay warbixintaasi.